Thank you. Wajani,
anabebea.
Sasa mwari kesa wajani.